yake na mnyeye, kisha yosoma mwili wangu, yofatanisha na ridha mnyeye. Alikufunza nani? Nataka tukumpa mishukrani, yeah. Kwake yeye mini fan, kaniachia superman, yeah. Kutamka Yehuzi amsha, ananichemsha sana. Alikufunza nani? Nataka tukumpa